Mwami Yesu Kristo turi imbere yawe Data mwiza muri uyu mwanya mwiza Mwami tuje imbere yawe Mwami Yesu Kristo tuje imbere yawe Data wera turagushima turagushima turaguhimbaza kuko uri Imana y'imbabazi y'imbaraga abagutegereza ntibazigera bakorwa n'isoni bazacogora ariko ntibazaruha burundu aho gucogora mwami tugacika intege ariko ntituzaruha burundu ntabwo tuzagwa burundu ntabwo tuzabivamo mu izina rya Yesu tuzacika intege bibaho mu buzima ariko ntituzakuvaho Yesu turi twizeye neza dufite ibyiringiro byo kukubona dufite ibyiringiro mwami zo kubona ukuboko kwawe dufite ibyiringiro mwami Yesu zo kudakorwa n'isoni ntabwo tuzakorwa n'isoni ntabwo tuzakorwa n'isoni ntabwo tuzakorwa n'isoni Mana ntabwo tuzakorwa n'isoni ntabwo tuzakorwa n'isoni ntabwo tuzakorwa n'isoni ntabwo tuzakorwa n'isoni kuko Data nyir'ingabo uri Imana yacu uri Imana ishobora byose kandi witeguye kutugenderera Mana hari igihe umwana w'umuntu yibwira ngo azagendererwa mu kwa mbere hari igihe twibwira ngo wenda ni mu kwa kabiri hari igihe umuntu yibwira ngo wenda ni muri uyu mwaka cyangwa umuntu akavuga ngo ni mu kwa 12 hari igihe twishyiriraho ibihe nk'abana b'abantu kubw'ibyifuzo byacu kubwa programu yacu kubwa agenda yacu ariko mwami uri umubyeyi uri Imana yacu naho mwami muri ako kanya tutabona ibyo twifuza muri uwo mwanya ntibivuze kutari Imana ntibivuze ko ijuru ritariho ntibivuze kudakora ntibivuze ko ukuboko kwawe kwabuze ntibivuze kutazakora Yesu niyo mpamvu turi imbere yawe niyo mpamvu tudacika intege niyo mpamvu tutazabivamo oh haleluya sinzasubiza amaso inyuma hoya hoya ntumbiriye Yesu ndi mu rugendo ndasigani rwa kugerayo ntumbiriye Yesu hoya hoya ntumbiriye Yesu ijambo ry'Uwiteka ni rizima ijambo ry'Uwiteka ni ukuri ijambo ry'Uwiteka riratuzura ijambo ry'Uwiteka rifate urigiri ryawe ureba ibintu ntiwiteho ibintu ubona kuri iyi si ntiwiteho ibintu bigukikije ntiwiteho ibintu shikama ku ijambo ry'Imana we kureba mugenzi wawe we kureba mwene wanyu we kureba uwo byananiye we kureba uwabivuyemo we kureba uwabiretse we kureba utarigeze no kubibamo shikama ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni ukuri rihagarareho ijambo ry'Imana ni ukuri urifate urikomeze komeza ijambo ry'Imana mu burwayi komeza ijambo ry'Imana muri uko muri ibyo bigeragezo watawemo nta n'ukumva komeza ijambo ry'Imana muri ayo makimbirane oh haleluya hari igihe dukurira mu bibazo tugakurira mu buryarya tugakurira mu binyoma byinshi tugakurira mu batubeshya nawe twaba tubeshya tugakurira mu buryarya n'ishyari twagira no mu bintu by'ubumana no byo gusenga nabyo tukasa nk'aho tugendeye muri wa muco tugasanga tugashaka gusengana iryo shyari tugasengana ubwo buryarya tugasengera mu kinyoma tukibwira ibintu tukibeshya tukabeshya n'Imana tukibwira uko turi kuyisenga kandi tutayisenga tukavugira ibintu mu bwiherero ahataboneka neza hanyuma twajya ahaboneka tukaba abandi mbese kubera wa muco w'abadayimoni ukadukurikirana mu bwami Imana ugasanga nabwo nuko tubigenje ariko mu izina rya Yesu reka umuco w'ubwami utwinjiremo reka umuco w'ubwami utwigishe kubonera reka umuco w'ubwami utwigishe gusenga tubishikamye reka umuco w'ubwami utwigishe kuvuga ibikwiye reka umuco w'ubwami utwigishe kuba twebwe reka umuco w'ubwami utwinjiremo kuko ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana ni rizima ijambo ry'Imana reka rikweze nanjye rinyeze reka ijambo ry'Imana rikubemo rikomeye reka ijambo ry'Imana rikubemo rifite imbaraga reka ijambo ry'Imana ribe ubuzima ntabwo urusengero ari amasaha runaka ntabwo gusenga ari iby'amasaha byagenwe ugusenga ni ubuzima ijambo ry'Imana ni ubuzima bwawe ntabwo ari ubuzima ugomba kubamo ngo ugire n'ubundi buzima butandukanye nabwo ntabwo ari amasaha yo kwikonekitinga ku gicaniro ahubwo kwikonekitinga ku gicaniro ni nko kwiyongeramo fuero ni nko kwiyongeramo esanse kugira ngo ukomeze urugendo ariko ntabwo ari yo masaha ubuzima bwo gusenga bugomba kuba ubuzima bwawe nanjye niyo mpamvu mu izina rya Yesu Kristo hari ibintu bimwe bigomba kutuvamo kugira ngo tubone Imana niba dushaka gusenga kugira ngo tubone Imana hari uburyo tugomba kumva ko amasengesho agomba kuba ubuzima ntago ari bya bindi abantu bajyaga bavuga ngo bagiye guterana ngo bagiye mu rusengero muri kiliziya mu rusengero ngo bavuge bati twagiye gusenga twakomye amashyi no iyo ijambo uwiteka arashaka guhinduka ubuzima mu buzima bwanjye nawe hariho personal relationship imana irashaka kuguhindura muri relation yawe nayo mu bwite irashaka kukugirira neza we ku giti cyawe niyo mpamvu imana igenda imanukira umuntu ku giti cye ubwami bw'imana umuntu akabugendera bukamugendera ku giti cyiwe hari imana yo muri rusange ari n'imana yawe ku giti cyawe iyo imana ubonye ku giti cyawe n'undi akayibona ku giti cye iyo bahuye bahimbaza imana ikamanuka kuko buri wese ayibonye ku giti cye ariko iyo umuntu atabonye imana ku giti cye iyo bahuye ntihabwa imana imanuka ntishobora kumanuka kubera iki kubera ko abayiteranye badahuje umutima badahuje imana ntiba hagati yabo ijambo ry'imana ariko ritubwira ni ukuvuga ngo hagomba kubaho imana wamenye ku giti cyawe nanjye nkamenya imana namenye ku giti cyanjye hanyuma twahura bikaba nka Elizabeti na Mariya ori kasiya basando mokosa yara ora bakasa yara bakonde ya mokosa ya baba imana yamanukiye muri Mariya ari wenyine Elizabeti na wari ukwe maze bahuye ngo buzura umwuka ntawabwe yundi cyamubayeho ahubwo bagiye mu mwuka umwuka w'iteka umanuka kuri Elizabeti atangira guhanura aravuga ngo wahebuje abagore bose umugisha ngo na Yezu umwana wabyaye arasingizwa aratangira ngo abana barakina mu nda kubera ko buri wese yari yagize divine encounter yari yagize guhura n'Imana iyo abantu bahuye n'Imana iyo buri muntu wese ahuye n'Imana iyo bahuye bamera nk'aho ejo bari kumwe bamera nk'aho bava indi imwe ntabwo bavuga amatiku ahubwo bavuga Imana icyo ikora basangira ubuhamya bavuga iby'Imana yabakoreye bavuga ijambo ry'Uwiteka bavuga ihishurirwa bavuga umuhamagaro bavuga iyerekwa bavuga icyabageze ahantu babwirana ibirurutse umutima oh haleluya Imana irashaka ko ubwo buryo iryo shyaka niyo nyota ariyo ngira ariyo nawe ugira niyo shyaka ukeneye guhuriramo na mugenzi wawe niryo shyaka Imana ishaka ibintu byinshi bindi twabibayemo tumaze imyaka myinshi tubirimo ntacyo byatugejejeho nta mudayimoni wagiye nta muvumo watuvuyemo nta kibazo ikibazo kiracyari cya kindi kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 niyo mpamvu Imana ishaka ko duhindura ibintu kuko Imana irashaka kutugenderera Imana irashaka kubana nawe Imana irashaka kubana nanjye Imana irashaka kugira ngo yigaragaze mu buzima bwanjye nawe manifestation of the power of God irategurirwa kugira ngo imbaraga z'Imana zimanukire birategurirwa oh haleluya haleluya Mwami Yesu turasenga ngo tugenderere Mwami Yesu turasenga ngo izo mbaraga zidukoreremo Mwami Yesu turasenga ngo bimenyekane kuri Imana bimenyekane ko uri Imana hari byinshi byaduhize hari ibyatwanze hari ibyatujugunye hari ibyadutereranye hari ibyatubayeho hari ibyadusunikiye mu muriro hari ibyadusunikiye mu mwobo hari ibyadusunikiye mu mazi menshi hari ibyadusunikiye mu rupfu ariko urahagarara uravuga ngo tubeho niyo mpamvu dukeneye kubaho turiho ntabwo dukeneye kubaho tutariho ntabwo dukeneye kubaho tudupfuye tuhagaze ntabwo dukeneye kubaho umugisha utuzuye ntabwo dukeneye kubaho nta buhamya mu izina rya Yesu Kristo twitiriwe Uwiteka twitirirwa Imana niyo mpamvu jye nawe tugomba kuyibona niyo mpamvu tugomba kuyibona mu yiri dimension niyo mpamvu tugomba kuyibona bikamenyekana ko ufite Imana ijuru rigomba kuguha amakuru mu izina rya Yesu ugomba kurara ukabona amakuru y'ijuru hari ibyo Imana igomba gukora ikaguha amakuru hari ibyo ngomba gukora Imana ikampa amakuru kuko turi abayo ntabwo satani akoma gukomeza agutungura agutunguza ibibazo agutunguza ingorane mu rugo rwawe agutunguza abadayimoni binjira uko bashaka bakaza bakagukora ku itama imbaraga z'imana iyo mana imbaraga zayo imbaraga zazuye Yesu Kristo izo nizo zidukoreramo niyo ibasha kutubwira ibyo tutabasha kumenya niyo itwereka ibiri hirya ahiherereye niyo itubwira ngo tuyitabaze ngo iradutabara ngo iyereke utwereke ngo ibikomeye n'ibiri tutabasha kumenya Imana irashaka kukujyanika kugeza mu musingi muri foundation hasi y'inzu yawe muri famiye yawe cyangwa iguhishurira ibyo utigeze kumenya cyangwa gusobanurira ibyo utabashe gusobanukirwa Imana irashaka kugufungura amaso ni ruto kugeza igihe ubashije kwirukana abafilisiti bose bakagenda Imana yagufunguriyeho gatoya hari ibyo wasengeye hari ibyakoretse yagufunguriyeho gatoya urakizwa urabatizwa yagufunguriyeho gatoya ubona imbaraga zayo ubona ubuhamya niyo mpamvu ukiriho ntiwapfa ariko Imana irashaka kugukuriraho abafilisitiya irashaka kugukuriraho izo nyamaswa z'inkazi burundu niyo mpamvu ishaka kukwinjiza mu yindi dimension iyi season turimo kwinjiramo ni season yo kwinjira mu yindi dimension. Hari ubundi rwego ugomba kwinjiramo rw'ibintu, rutine z'ibintu, rutine z'inshuti zicagase, inshuti zituzuye zikuzana nawe, zikakuzana mu mucagate w'agakiza, zikakuzana mu mucagate mukavuga ibicagase, urasenga ukajya mu mwuka zaze ejo, zikakubwira ngo urumva ngo noneho ngo reka twi ngo buretse gato ngo rega ngo ubwo si icyo gicaniro ngo n'ejo uzaba ukijyaho, inshuti zicagase zikagufata zikagukura nawe, zikagukenyurura umwambaro wari umaze kwambara, zikagukenyurura aho wari umaze kugera, inshuti zicagase ziragufata zikagutegurira gahunda, ugatandukira ukareka gahunda y'Uwiteka, randevu y'Imana ukayivaho, inshuti zicagase. Ariko Imana irashaka kukuzuza, Imana irashaka kukugeza ahandi hantu. Dufite Imana, dufite imbaraga zayo, kubw'ubuntu bwayo izakomeza kuzitwuzuza, izakomeza kuduha imbaraga zayo bigendanye n'urugamba rugezweho, bigendanye n'urugamba ruriho. Imana irabizi izi era turimo, izi season turimo, izi amakuru ariho, izi amateka ariho, izi uburyo bigeragezo biriho, izi ubukene buriho. Imana yawe izi ubukene buri ku isi, izi crisis ihari, irabizi, irabizi neza, izi crisis ihari. Niyo mpamvu yitegereje Aburahamu iramubwira mu gihe cya crisis ngo haguruka nkwereka aho ujya kuba uhungiye inzara, nuko ari Imana izi ko habaho amakuru y'inzara. Reka nkubwire, ni Imana ibizi, irabizi byose, izi amadeni ufite, izi ibibazo byawe, ushobora kuba udafite n'ayo madeni ariko ukaba urimo ugarukira kuri tanjante ukabona bitari kuvamo neza, ibyo byose Imana yawe irabizi, humura irabizi. Niyo mpamvu yitaye kuri Isaka iramubwira ngo wowe ntabwo umanuka muri Egiputa ngo ahubwo ngwino nkwereka aho nkujyana, ngo ajya guhungira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ageze yaho cukura ya mariba mwumuzi Eseki na Sitina na Rehoboti, Imana iramubwira mujyana, irabyemera ngo abiba muri icyo gihugu ngo abe umukire, ngo kugeza yabere umukire cyane. Ni Imana yawe ikuzi, ikuzi muri sizoni urimo, iza amakuru yawe. Ntago ari Imana iyobewe icyo ushaka, ntago ari Imana iyobewe uri we, ntago ari Imana itakuzi, izi icyo ushaka, izi uri we, iraguhamagara, irakubwiye, yarakuganirije, n'ushaka ntiwitinze, mu izina rya Yesu ijambo rikubyutse rikwinjiza ahandi hantu, uhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Oh, guhuzagurika kukuvemo mu izina rya Yesu, gucika intege kukuvemo, confusion, kutamenya icyo ukuri bubigenze, ugahora uvuga ngo buriya ntibizaba biza, nta gihe bizazira, ahubwo igihe ni iki? Mu izina rya Yesu Kristo uve kuri iki gicaniro ufashe ingamba. Cheri, ntabwo Uwiteka nicyo agushakaho, ntabwo ejo ari aho ariho hawe, ahawe naho uyu munsi. Tera intambwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Imana imaze iminsi kubwira urabizi, ibyo Imana imaze iminsi kuganiriza, ibyo wigeze kuvugana nayo kera, amasezerano yasinziriye, ayandi yasubitswe, ari dormant, arasinziriye, urayazi. Imana nikubyutse mu izina rya Yesu Kristo, winjire mu zindi mbaraga, winjire mu zindi mbaraga. Ni wowe Imana yatoranyije, ibona yuko ari wowe wahagarara ukarwana, ibona ko ari wowe wahagarara ukambara intwaro, yarakwizeye Imana, yarakwizeye. Ntukajye wita uwagowe ngo ugire ngo ni wowe wagowe, no, hindura, ntago ari wowe wagowe, umva nkubwire, ntago ari wowe wagowe, ahubwo Imana yarakwizeye. Orakashiasomokoriabasa orikasada mokosaya, Imana yarakwizeye, ntabwo wagowe. Imana yarakwizeye, ntago ari ukuvuga ngo niwe munyabibazo, ntago ari wowe bavuga ngo niwe focus ibibazo bigufocusingaho. Imana yarakwizeye, yarakwizeye, ibona ko muri wowe harimo imbuto idafitwe n'abandi, yarakwizeye, ibona ko muri wowe harimo imbuto yarya nk'imitsima abo banefilimu bari imbere yawe, ibyo bihanda biri imbere yawe. Imana yarakwizeye, ibona ko ari wowe ushobora guhagarara mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba ubuhamya, hagarara, ureke kwitinza, dushaka Imana. Hagarara, ntihongere gukererwa, ntihongere gucika intege, hagarara, ntihongere gucika intege, dushaka Imana mu izina rya Yesu. Humura, uzayibona. Abavuga Imana bose bafite igihe banyuzemo cy'igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Abavuga Imana bafite igihe babayeho ntawe ubavugisha, bakagira ngo telefone zabo zarapfuye, ntawe ubatelefona. Abavuga Imana hari babayeho mu bihe bashonje badafite ibyo kurya, abandi badafite uburyo bagenda. Abavuga Imana bafite ibihe babayemo umuyaga uhuha, bakabura aho bagana, bakabura aho berekera. Abavuga Imana bageze igihe intambwe babura aho bazigerekeza, bakaba turajya imbere, ni iburyo, ni ibumo, ndajya he, ndakora iki? Abavuga Imana, bavuga Imana bahuye n'ibintu bikomeye, bahuye na betrayal, bagira ababagambanira, abahemukira. Abavuga Imana baragambaniwe, barahemukirwa, nta kigeragezo kikuriho kitabayeho ku bandi. niyo mpamvu Imana yakwizeye, yarakwizeye muri ibyo bigeragezo urimo, yarakwizeye muri urwo rugo uhagazemo, yarakwizeye urwo rugo washatsemo, ukaba ubona abadayimoni birirwa barasa imyambi, ni abapagani ntibasenga, none waje muri uyu mucyo, none uzanye inyenyeri, amadayimoni yose aragufokasingaho, amajisho y'abadayimoni aza kuri wowe, kubera ko wowe uri urumuri, waje kubaderanja, waje kubabangamira, none intambara zose ziraza zigafokasinga kuri wowe. Hagarara, kuko Imana yarakwizeye mu izina rya Yesu, wowe n'Uwiteka muri benshi. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Ntabwo uri umwe, uri benshi. Mu izina rya Yesu Kristo byuka. Ibigeragezo bijya biremerera umuntu, bikamukanda, bikamukwega, bikamukanda, bikamukanda, bikagukanda, bikakubuza guhumeka, bikagukanda ukananirwa kunyeganyega, bikagukanda ukabura urwinyagamburiro, bikagukanda ukabura uko ubigenza, bikagukanda. Ariko umva nkubwire, byakanze Paulo na Sila bari muri prizo, bahitamo kuramya Imana. Nta kindi kintu bari bashoboye, baravuga bati reka tuyiramye, tuyihimbaze, nta bundi buryo. Bahagarara muri prizo baboshye, bakandwa n'ibigeragezo, barahagarara baramya Imana, bahamagara Imana barayiramya, bavuga imbaraga zayo, imigozi iraturika. Birashoboka ko Herode yagukingiranye cyane, umwuka waragukingiranye cyane, waravutse, nta murage w'ababyeyi wabonye. Nibura ngo uvuge ngo ni wo mutahe, niyo kapito ugiye guheraho, inamba wani. Ibyo ntibihari. Hari igihe Herode agukingirana cyane. Akagukingirana, nta muvandimwe nibura ufite ngo uvuge ngo uyu muvandimwe we yateye imbere, none urumva arakwitayeho, none avuga ati muvandimwe wanjye ndabona ubuzima bwanze, ariko reka nkubere amaboko, nkuremere aka kanya, ugire icyo ukora, ugire icyo ugeraho. Ntawe uhari. Herode yarafunze cyane, ukajya kwisanga ugasanga wakwikebuka ukabona abo muziranye, ahubwo ni wowe barimo batura ibibazo kandi nawe ubifite. Abawe bakwegere bari hafi yawe mu cyimbo cyo kugira ngo ahubwo bagire icyo bakumarira, ahubwo nawe baragushakamo ibisubizo nawe udafite. Herode yarafunze cyane, ariko umva nkubwire, nubwo Herode yafunga cyane, jya uhamagara marayika. Abantu bashobora kukubura, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo abantu babuze, marayika bahari. Nutabona abantu, marayika bazaba hari. Nubona byananiranye, ukingiranye cyane, ukabona urafunze, ujye ubwira Imana ngo niyo hafunze ahantu hose, marayika araboneka. Marayika aramanuka, byakozwe n'Intumwa 12, aramanuka ngo asanga Petero bamukingiranye, ngo aboshywe n'abasirikare, arinzwe n'abasirikare ngo bane bane, inzugi enye, 16 bose bamurinze, bariyeri ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane. Herode yamufunze cyane, ngo marayika aramanuka amukora mu rubavu, ngo aramubwira ngo byuka n'ingoga. Arangije amucisha kuri ibyo bihindizo byose by'ibyuma, ibyo byuma bamufungiranye izo nzugi, ngo amucishaho zose amushyira hanze. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko Herode yafunze cyane mu buzima bwawe, ariko ujye uhamagara marayika, ujye ubwira marayika ngo muri iyi nzu ntafitemo ubwinyagamburiro, marayika w'Uwiteka ndagusaba ngo uzunkure muri iki kigeragezo mpagazemo muri iyi nzu. Uwiteka gusure muri iyo nzu, marayika w'Uwiteka agusange muri icyo kibazo, agusange muri ubwo buriri aho udafite ubwinyagamburiro. Reko marayika w'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, ijuru ryohereze marayika ugusanga muri icyo kibazo, aho ukingiraniye cyane, udafite gutabaza, udafite uwubwira, udafite uko ubigenza, nta n'ushobora kubyumva nk'uko biri. Uwiteka amanure marayika ukubwira ngo byuka n'ingoga. Yesu we, ibihe byo gucika intege cyo Satani agushakaho ni ukubivamo, ni ukudasenga. Icyo ni cyo kintu Satani akeneye mu buzima bwawe, akeneye kucika intege ntusenga, akeneye kubivamo, kubera kuvuga ngo si jye nahereye harya ubu bizatungana ryari, ariko si ubu jye nahereye nsenga noneho amaherezo ni ayahe, ariko si ubu. Reka nkubwire, igihe wahereye usenga hari ibyavuyeho, ibyo wahereye usenga ntabwo ukiri uko watangiye, hari icyo Imana yagiye ikora, nakurinze byinshi, ariko umva nkubwire, noneho n'ubuhamya bufatika atari morale bugomba kuza nabwo bugafatika mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Samweli wa mbere 17:32, twaraye tuhasomye, haravuga ngo Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Imana yarakwizeye, ibona ko ari wowe warwana n'uwo Mufilisitiya wazanye inzoga zitarangira muri iyo nzu. Imana yarakwizeye, ibona ko ari wowe warwana n'uwo Mufilisitiya wazanye ubusambanyi butarangira muri iyo nzu. Imana yarakwizeye, ibona ko ari wowe wahindura amateka y'urushako rubi, inshako zidafututse muri iyo nzu. Imana yarakwizeye, ibona ko ari wowe warwana n'ubushomeri n'ubukene bw'iwanyu, naho wabaye, naho umva ukaba umukene ugaturana n'abakene, ukabaho mu bukene n'inshuti z'abakene. Ni ukuvuga ngo Imana yarakwizeye, ibona ko ari wowe wahangana n'icyo gihanda ukakivana mu nzira. Imana yarakwizeye, ibona ko ari wowe wahagarara ukabona akarengane kabaye iwanyu, ukabona akarengane k'igisuzuguriro, akarengane k'abantu bahora bari hasi batagera nta utera imbere, nyamara muri abanyabwenge, nyamara abatagize icyo babarusha bakabaterana imbere. Imana yarakwizeye, ibona, iguha amaso ashobora kubibona mu gihe abandi bo babona ntacyo bitwaye bakiryamira, cyangwa bakabibona bakumva ko ntacyo babikoraho. Wowe Imana yarakwizeye, ikwereka ko wowe hari icyo ushobora kubikoraho. Niyo mpamvu ihora ikubwira ko uri umuhindura amateka y'iwanyu, niyo mpamvu ihora ikubwira ko ari wowe uhagaze, niyo mpamvu ihora ikubwira ko uri inyenyeri, niyo mpamvu ihora iguha amasezerano. Yarakwizeye, hagarara, hagarara, ureke kwabiuzinga icyizere Imana yakukoreye, yakugiriye. Hagarara, ube intwari, uhagarare, uheshe agaciro icyizere Imana ikubonamo. Hesha agaciro icyizere Imana igufitiye, hesha agaciro icyizere Imana ikubonamo, hesha agaciro icyizere Imana ikubonamo. Iyo Imana yaguhaye amaso yo kubona ikibazo, ni uko iba yaguhaye n'ubushobozi bwo kugisubiza. Mu gihe wowe ushobora kwicara ukabona ikibazo iwanyu, ni uko wangu ufite na capacity, ufite muri wowe kubona igisubizo cy'icyo kibazo. Ntabwo Imana ishobora, ntabwo ari Imana ihahamura, ntabwo ari Imana ikwerekera ibintu kubikwereka gusa, no, ni Imana ikwereka ibintu kugira ngo hagire igikoreka mu izina rya Yesu. Umunsi umwe uzicarana na ba Daniyeli, muganire, muvugane. Hari igihe uzicarana n'abandi bahagaze bakavugira ubwoko bwabo, bahagaze bakavugira abantu babo, bahagaze bakavugira imiryango yabo. Hari igihe muzicarana, muganire, muhuze urugwiro, kubera ko mwarwanye intambara zijya gusa. Oh, haleluya. Mwami Yesu, Mwami Imana yacu, tuje imbere yawe. Tuje imbere yawe Mwami ngo twongeremo ijambo ry'ubyiringiro Mwami. Twongeremo ijambo ry'imbaraga mu izina rya Yesu. Twongeremo ijambo ryo kubohoka. Utwongeremo imbaraga zawe Yesu. Twongeremo imbaraga zawe. Twongeremo imbaraga zawe. Twongeremo imbaraga zawe. Tuzasenga kugeza imvi zibaye uruyenzi. Tuzasenga kugeza igihe tuva mu bwiza tujya mu bundi. Tuvuga ubuhamya, tuvuga ubutsinzi, tuvuga ibyo wadukoreye. Ngo nari umukinga n'umutonone ndashaje, ko sindabona umukiranutsi ngo asabiriza, cyangwa abana be basabiriza ngo basabirize. Tuzasenga, ntabwo dusenga kubera yuko ari ibintu by'akanya gatoya by'abantu bafite ikiriyozi cyangwa bafite ibindi, bafite ibibazo runaka, bafite imbogamizi. Amasengesho iteka nta nubwo ari amasengesho asaba, amasengesho ashima Imana, amasengesho ahimbaza Imana, amasengesho ashaka kumva mesaje yindi ikurikiyeho. Ubu turacyari muri nasari, turi muri kreshe y'amasengesho, muri daycare. Hari andi masengesho y'urwego rwo kubaza Imana ngo Mana, ndashaka kumva ibitekerezo byawe, ndashaka kumva agenda ufite, ndashaka kumva icyo ukurikijeho mu buzima, mu isi, n'ayahe makuru ahari. Imana iravuga ngo ni bande bantu bazazamuka bakajya mu nama zayo, bishatse kuvuga yuko hari abantu bari ku rwego bajya kubabaza amakuru y'Imana, bajya kubaza amakuru Imana, bakajya amenya amakuru ariho, bakamenya ibintu, bagatambagira impinga z'imisozi, bakamenya amakuru ari mu miryango, bakamenya amakuru ari muri bene wabo n'inshuti n'igihugu n'isi. Turacyari muri daycare. Hari umuntu ushaka kwibaza akavuga ati ariko ibyo bintu duharamo mu gicaniro bizarangira ryari? Turi muri daycare, nta nubwo turavamo. Mu gihe umuntu umwe, mu gihe hari uwakumva arambi bati nta, duhora dusenga, reka reka, ntiturasenga. Ubu se Imana yarayikubwiye iki cyangwa gihe yarayimbwiye iki? Ntukwanga ngo se ugomba kugera ku rwego Imana ituganiriza, ukuboko kwayo ngo ntikwaretse gukora, Yesaya 59, ngo n'ugutwi kwayo ntikwaretse kumva. ngo ariko ahubwo ngo ibicumuro n'ibiki byose bitwa byatujyanye kure yayo, bivuze ngo Imana ihora itegereje abantu biyemeza kugira ngo ivugane nabo, kuko ifite mesaje zo gutanga, ifite guidance ishaka gutanga, ifite amakuru ishaka gutanga, ariko irategereza kugira ngo ibone ko habona utunguka imbere yayo. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Uhagarara imbere y'Uwiteka ubwira Imana yawe, uhagarara imbere y'Uwiteka ubwira Imana yawe, uhagarara imbere y'Uwiteka ubwira Imana yawe, uyibwire ngo Mana mpagurutse umpe gushikama, ngomba kurwana n'Umufilisitiya wabyibushye mu nzu iwacu, ngomba kurwana n'Umufilisitiya wabyibushye mu buzima bwanjye. Nuwuhe Mufilisitiya ubyibushye iwawe? Ni ubukene, ni ubushomeri, ni ubuseribateri butarangira, ni iki? Ni uwuhe Mufilisitiya wabyimbye iwawe? Ugomba kumwita izina ugahangana nawe ushize amanga. Mufilisitiya wabyimbye mu nzu yawe, Mufilisitiya wabyimbye mu nzu yanjye, akabyimba mu buzima bwawe, akabyimba mu buzima bwanjye. Ngo Mufilisitiya wigize iki mu izina rya Yesu Kristo abagirwa ibisiga. Ayiwe Mana we, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya.
Amen, amen.
Naganiriye n'umuntu yo kuganira n'abantu bamwe b'inshuti ejo bundi ndi mu rugendo, turaganira tuvugana ibintu byiza byinshi, hanyuma birangiye bashizemo nk'iminsi ingahe Uwiteka angirira ubuntu arangenderera ampa amakuru yabo. Hanyuma amaze kumpa amakuru yabo ndayababwira, bahita bumvamo mesaje nini cyane kubera gahunda bari bafite, bamenya ko Imana atari ibashakamo. Yesu nashimwe. Imana yacu iratureberera mu izina rya Yesu Kristo, iratureberera, iragushaka ngo igukurireho Abafilisitiya baza kukuriganya, bagashaka kukwereka gahunda ngo ujyemo kandi atari zo, bagashaka kukubwira ibintu atari byo, baraza bakagutegurira isahani iriho uburozi. Abafilisitiya bazi kukubeshya, bagafata isahani iriho uburozi hejuru bagaterekaho indabo zimeze nka salade, noneho bakakushyira ku buriganya bwinshi cyane, ugashiduka wari uburozi, wibwiraga ngo wari ibiryo by'umumaro. Abafilisitiya bazi kuzana uburiganya n'amayeri ya Satani. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo mubashe gusenya imyambi ya wa mubi. Kubera iki? Kubera ko afite uburiganya bwinshi. Imyambi ya Satani n'uburiganya bw'abadayimoni. Wowe Imana arakwizeye kugira ngo usenye Umufilisitiya uza kugutera confusion. Uriya nusenga ukavuga ngo ugiye kohereza umwana wawe kwiga mu mahanga tuvuge, cyangwa kwiga ahantu runaka, ujye ubanza ubaze n'Imana niba ari cyo gihe, niba ari nabyo bikwiye. Otherwise Umufilisitiya ashobora kugutegurira isahani, yarangiza akagushyiraho ibiryo by'uburozi, ariko hejuru akarambikaho uturabo, ukavuga ngo kubera ko na runaka yohereje umwana na runaka, nanjye ubwo ndimo. Wajya kubona ukabona hagarutse umuntu udasa n'uwo wabyaye. Niyo mpamvu Uwiteka Umwami Imana urahagaze, ufite ibintu byo gusengera byinshi cyane, byinshi, ufite ibintu byinshi, ufite akazi kenshi, dufite akazi kenshi ko gusengera ibintu byinshi, ariko icyiza cy'Imana yacu kuri faithful, ntabwo uzabisengera ngo nurangize Imana igire gute uvire mwaho, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengere hamwe. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe.
Amen, amen.
Haleluya, 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 haleluya. Reka tuvuge ngo amena. Uwiteka ijuru rimenye ko tuhumeka, n'abadayimoni bamenye ko uhumeka, ugihumeka mu izina rya Yesu.
Amen, 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 amen.
Uracyariho, uracyariho batabishaka, ariko uriho.
Yego, Yesu Kristo araturinze.
Utabishaka, badashaka ko wikonekitinga ngo usenge, urahari.
Araturinze, umwami wacu.
Ntabwo aya masaha bakabaye bifuza ko ijwi ryawe riba ryumvikana. Ntabwo bakabaye bifuza ko ijwi ryawe riba rihari. Ntabwo bifuza ko babasha guhumeka ngo ubashe guhagarara uvuge ngo haleluya, amena. Ntabwo ari cyo bakwifuje, ariko mu izina rya Yesu Kristo uracyahari, uracyahari. Uracyahari. Yesu ashimwe cyane. Umva nkubwire, vuga ngo ndacyahari.
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 Uracyahari.
Ndacyahari.
Uracyahari rwose. Uracyahari. Haleluya, haleluya. Kandi ugiye kubona nk'umuntu uri aho ngaho ubonetse wese. Ugiye kuhaba nk'umuntu ufatika, ugiye kuba nk'umuntu w'imbaraga, ugiye kuhaba nk'umuntu ufata ibisubizo, ugiye kuhaba nk'umuntu Imana igiye guha inkoni y'ubutware, ikaguha authority mu izina rya Yesu Kristo. Oh, haleluya. reka nkubwire abantu mwahanga abantu bamwe hano Imana igiye kubamanurira igikundiro
And
aye
we
baba
have
we
received
ubuyu
Alleluia.
ntayo
This
ujye
is
kumva
the favor
wumve
of God.
ibiri kuvugwaho reka nkubwire
Amen.
Imana igiye kukwambika umwambaro wa simako ye baba
Amen.
we
Alleluia.
uburyo ubasha kwatracting
Alleluia.
umuntu akajya guhamagara akakubwira ati numvise natekereje nagize gutya nagize gutya numva ndakwibutse
I
yewe we
receive. Amen,
oh.
amen, amen. Hallelujah,
Hallelujah.
hallelujah, hallelujah.
Mefibosheti yabyutse nk'iyindi minsi yose arabyuka Mefibosheti arabyuka agira ngo ni za rutine zisanzwe naho atazi ko umwami amutumyeho igitondo kimwe arabyuka muri rutine akoroga agakoma menya baramusanze we narimo ahuha mu itasi baba we ahuha mu gakombe azi ko ari ya rutine yo kunywa agakoma ka mu gitondo yaranyuza Mefibosheti waremaye amaguru akicara aho ari akabyuka bakamuhereza agakoma Mefibosheti akavuga ati ubuzima bwanjye ni ubu ndi umuntu waremaye yewe we mana we akajya agira ngo ni ibyo igitondo kimwe agiye kubona abona intumwa zivuye ibwami ziraje ziramubwiye ngo umwami aragushaka
Hallelujah.
yesu ashimwe cyane
Amen.
Amen. Jipange sawasawa ni umwanya wo guhura n'Imana Satani ntiyongere kukubuza amahoro ntiyongere kukubeshya Satani ntiyongere kugushuka ntiyongere kukubwira ibyo ayo magambo amajwi ya Satani amaze iminsi mu matwi yawe mu izina rya Yesu Kristo turayacecekesheje oh rakas yaba mu izina rya Yesu Kristo turacecekesha ayo majwi bamwe mugiye kubona akazi noneho mujye mubona promosiyo ugire ngo uko wagiye ku kazi neza usubire baguhe promosiyo vuba vuba badategereje za evaluasiyo ndende
Amen, amen.
ariko reka mbabwire wowe genda ujye ku kazi kora akazi kawe usenga Imana uzamenya uburyo uva mu bwiza ujya mu bundi wihuse bidahwanye n'ibyo banditse muri contract zabo
Amen.
ariko
Amen.
bana we mufate message mujye muzandika noneho kugira ngo muzabashe no gutanga ubuhamya yes ye baba we igikundiro n'igitinyiro by'Uwiteka Imana nibyo byabaga muri Yerusalemu igikundiro n'igitinyiro by'Uwiteka bikubemo bimbemo mu izina rya Yesu Kristo uhagarara ufite autorite mu maso yawe niba kubona babona ufite ubwiza nk'ubwa marayika babona ari wowe ufite igisubizo muri mishinga yabo bakubonemo igisubizo mu izina rya
Haleluya
mu cyimbo cyo kukwita umurozi ariko we ye baba we yemwe abiswa abarozi mwe umva nkubwire mu cyimbo cyo kukwita umurozi Imana igiye kuguha ubwiza busa nk'ubwa marayika mu maso niba kubona bakubonemo marayika mu maso mu cyimbo cyo kwitwa iki umurozi
amen amen
amen
wakiriye Yesu
ye baba we reka mbabwire iyo amazi yihinduranyije nizera ko tubyumva kimwe uyu mugoroba amazi yihinduranyije
amen amen
yesu ashimwe cyane haleluya
Amen.
Hari igihe Imana izana mesaje mu by'ukuri ikazana mesaje itunguranye ikazana mesaje ku giti cyayo ikavuga ngo nawe nagushyize mu bandi nawe babwiye nagushyize abandi muri sare ngo nyenzana mesaje nawe zigutungure wowe nyir'ubwite uri kubivuga mu ijwi ya mazi yihinduranyije rero ujye uba hafi cyane ujye uba hafi cyane nanjye mbe hafi cyane dusingire yego hanyuma mu gitondo ubyuka ubigenderamo mu izina rya Yesu ubiraremo ubigenderemo wibuke icyo Imana yakubwiye Imana igiye gucecekesha Abafilisitiya amajwi amaze igihe aguhagurukiye Uwiteka aravuga ko agiye
kuyacecekesha
ayo majwi mu izina rya Yesu Kristo Imana igiye kuyacecekesha umva nkubwire ijambo ry'Uwiteka aravuga ngo imigenzereze y'umuntu ngo inoge y'Umwiteka ngo amwuzuza n'abanzi be abo bantu bitwaga abanzi n'abakurwanya nta yindi choice bafite uretse kwiyuzuza nawe ikibitera si ikindi ikibitera si ukubera yuko nta choice bafite nta kundi babi baragerageje biranga ubu choice bafite niyo kwiyuzuza nawe izindi nzira zose zaranze uretse inzira yonyine y'imishyikirano nta yindi bafite ori kasi ya baba ori ebebe keshandi ya mrubo kosa ya ori kesti ya bako sondo mokosi ya baba Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Yesu Kristo, turiteguye, turi imbere yawe, turiteguye kumva imbaraga zawe zidukoreramo, turiteguye Mwami Imana, utwuhagireho imyanda, utwuhagireho urunuka, utwuhagireho amadayimoni, utwuhagireho imyuka mibi. Oh Yesu, imbaraga zawe tubashe kuzakira, imbaraga zawe tubashe kuzibamo, imbaraga zawe tubashe kuzakira, imbaraga zawe tubashe kuzibamo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, arasenga muri uyu mwanya, kwakira imbaraga zawe, kwakira imbaraga zawe, Yesu Kristo, ukanawuduha Mwami Yesu Kristo gushira amanga, ukaduha Mwami kuboneka mu maso hacu hagashira amanga nk'aho intare. Ni wowe Mwami Yesu ushobora kubikora imbere y'ibitugerageza, imbere y'ibyatubabaje, imbere y'ibyadushterereje, imbere y'ibyadushenguye imitima, imbere y'ibyatubabaje. Ni wowe ushobora kongera kutwambika umugara nk'uw'intare. He baba we
mwiza
ewe we mana we mana we mana we mana we bimenyekane ko Mwami Yesu Kristo iyi si ishyizeho iherezo, wowe ushyiraho itangiriro. Iyi si ishyizeho deadline, urakora nyuma ya deadline. Iyi si ishyizeho deadline, iyi si ishyizeho iherezo. Mana uramanuka ugakora, ugacharenjinga abanyabwenge, ugacharenjinga isi, ukerekana ko bishoboka no ku munota wa nyuma, ukabyerekana ko byakunda, ukerekana ko byashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Bigaragare ko Imana iri muri wowe, bigaragare ko Imana iri muri jyewe mu izina rya Yesu. Bigaragare ko ufite Imana, Imana yawe igomba gutinyika ku isi. Yebaba we Imana yawe nitinyike, Imana yawe nibayitinye, Imana yawe nibayimenye, Imana yawe nibayitinye mu izina rya Yesu. Imana yawe nibamenye ko iriho, Imana yawe nibamenye kuyisenga by'ukuri, Imana yawe nibayimenye mu izina rya Yesu Kristo. Imana yawe nimenyekane. Iki ntabwo ari igihe cyo gusenga Imana nk'ingorwa, gusenga Imana nk'iyo wahungiyemo nk'ubuhungiro gusa buri aho ngaho ngo wihishemo. No, ni Imana yo kugaragaza ko bigaragare batinya Imana yawe. Imana yawe ntago ari akantu, ntago ari igihuru ujya kwihishamo. Imana yawe si igihuru, Imana yawe ntago wihishamo ngo uceceke. No, Imana yawe ni shelter yawe, ni ingabo igukingira, ariko igahindukirana n'Abafilisitiya. Yesu ashimwe cyane. Igomba guhindukirana n'Abafilisitiya bakamenya ko ari ubuhungiro bwawe, ariko kandi bakamenya ko ifite imyambi ijya kubiyokipa mu izina rya Yesu Kristo. Mana yawe nihindukirana n'Abafilisitiya mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Ayiwe mana we, reka tuvuge ngo Mwami Yesu, mu izina ryawe rikomeye ndahindukira n'Abafilisitiya. Umufilisitiya wanteye mu nzu yanjye, umuriro w'Uwiteka umukongore, ndasohora ndakubura mu izina rya Yesu Kristo. Ibirindiro by'Abafilisitiya ndabimanura mu muriro w'Uwiteka, ndacecekesha. Zamura amajwi yawe, zamura ijwi ryawe usenge. Cecekesha ibirindiro by'Abafilisitiya, cecekesha ibirindiro by'Abafilisitiya, cecekesha vunagura intwaro z'Abafilisitiya, intwaro z'urugambo, intwaro z'ibinyoma, intwaro z'uburozi, intwaro yari yose kwigurukira izo ntwaro z'amarozi mu izina rya Yesu. Uwiteka Mwami Imana imana yacu mwami turahamagara imbaraga zawe oh haleluya haleluya vunagura izo ntwaro mu izina rya yesu vunagura izo ntwaro mu izina rya yesu kristo vunagura izo ntwaro mu izina rya yesu vunagura 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 urabizi neza urabizi neza ibyo uri gucamo vunagura ubwo bushomeri vunagura aho hantu utinze vunagura mu izina rya yesu vunagura ahantu ukerewe ahantu watinze kandi uzi neza ikimana ivuga kandi icyo ushaka urakizi icyo ukeneye urakizi vunagura ubukererwe buvunagure ndavunagura ubukererwe ndavunagura ubukererwe ndavunagura ndavunagura bwihebe dayimoni wa bwihebe dayimoni unyihebesha dayimoni untera gucika intege senga gutyo senga 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 wirukana dayimoni uguca intege sana wirukana vunagura vunagura izo ntaro satani akoresha ku buzima bwawe vunagura uko kwiheba vunagura uko gucika intege vunagura uko bwoba vunagura mu izina rya yesu kristo turavunagura ubwoba turavunagura ibyo byiringiro turavunagura ubwoba iyo terorisme y'abadayimoni turayivunagura mu izina rya yesu kristo oh haleluya 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 turavunagura mu izina rya yesu izo mbyino umukirisitu waje gutwara ubutware bwawe akaza kwicara ku ntebe wicaraho akagira ijambo aho akagira ijambo uza gufata ijambo aho ufite ijambo uza kwicara ku ntebe yitwa iyawe vunagura vunagura umukirisitu winjiye mu nzu yawe yaraje ashaka kuryama aho uryama vunagura baba we vunagura umukirisitu washatse kuryama aho uryama vunagura umukirisitu ushaka kuvuga ijambo aho ufite ijambo vunagura umufilisitiya ushaka kwicara ku ntebe wicaramo vunagura 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 mu izina rya yesu kristo vunagura vunagura uwo mufilisitiya uteje agaciro muri we uwo mufilisitiya uguteje agaciro uwo mufilisitiya uguteje agaciro uwo mufilisitiya uguteje agaciro vunagura vunagura mu izina rya yesu kristo turavunagura turavunagura mwami yesu w'umugoroba utugenderere mwami yesu kristo ngwino udusure mwami yesu kristo zana imbaraga zawe mwami yesu kristo ngwino tugenderere mu izina rya yesu kumangirwa n'abadayimoni turabivuna turabivunagura turahamagara kugendererwa n'uwiteka turahamagara guhemburwa n'uwiteka mu izina rya yesu orikasi yaba remokosa yaba orikamasa ya oya makasa yoboya riko ya makasa siyama turavunagura mu izina rya yesu kristo turavunagura mu izina rya yesu turahamagara ubutware turahamagara ubushobozi turahamagara kugubwa neza isi n'ibiyuzuye n'ibyo witeka niyo mpamvu duhamagaye imigisha yacu ari ni wose ku mpera y'isi turayizitura turazitura imigisha twagenewe turazitura imigisha yacu ahiri turazitura abantu b'umugisha turazitura imbaraga zidufasha umugisha turimurwa muri aka kanya mu izina rya yesu tugomba kugera mu izina rya yesu tugomba kugana imbaraga zawe data mwami turihuza n'ikirere cy'umugisha turihuza n'ikirere cyo kurama turihuza n'ikirere cy'ibyiza turihuza n'ikirere cy'amakuru meza turihuza n'ikirere cyo kwaguka turihuza n'ikirere cyo kurama turihuza n'ikirere cy'ibirori turihuza n'ikirere cy'ibirori turihuza n'ikirere cy'amateka meza turihuza n'ikirere cy'ubuhamya bushya turihuza n'ikirere cy'imbaraga z'imana turihuza n'ikirere cy'ubuhamya turihuza n'ikirere ikirere cy'ubutsinzi turihuza n'ikirere cyo gusobanukirwa turihuza n'ikirere cy'umucyo w'iteka turihuza n'ikirere cy'amakuru mashya turihuza n'ikirere cy'umwambaro mwiza umwambaro mushya turihuza n'ikirere kidukuraho imyuka mibi urifashasiya urabakasanga amakosa urebe kese yo mu kuzara idokoshanga amakasoroboya mwami yesu turihuza n'ikirere ngwino tugoteshe imbaraga zawe ngwino tugoteshe imbaraga zawe turabyutsa mu izina rya yesu kristo impano zasinziriye turabyutsa mwami imana uwiteka turashyiraho iherezo ibibazo bimaze igihe wa kibazo kimaze igihe wa bibazo bimaze igihe byahabaye akarande byameze imvi mu izina rya yesu kristo wabibazowe turagufungira mu maraso ya yesu kristo turavuze ngo imbaraga z'imana zimanukire buri muntu hano orikasiyasa reka mwami yesu uzane ku visitation yawe visitation yawe ku muntu wese uri hano visitation yawe mu mbaraga zawe data visitation yawe kuri buri wese visitation mwami ngwino usure buri wese mwami ngwino usure buri wese data mwiza ngwino usure buri muntu hano ngwino usure buri muntu bimenyekane ku imana ihari oh haleluya Mwami Yesu Kristo uri Imana idacimanza ngo urujugunye kure, uri Imana itatujugunya, uri Imana itaturambirwa, uri Imana itaturambirwa, ntabwo turambirwa, wowe ntuturambirwa, uri Imana itaturambirwa, abantu baturambirwa, abantu batunanirwa kutwihanganira, abantu batwihanganira gatandatu ku inshuro ya karindwi bikabananira, abantu baruha bakatogora, ariko uri Imana itaturambirwa, uri Imana itaturambirwa, uri umubyeyi wacu mu izina rya Yesu Kristo, turavunagura, iki ni igihe cy'ubuhamya mu izina rya Yesu. Oh Yesu, we Mana, we Mana, we Mana, we Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu Kristo, Mwami Yesu Kristo, Yesu, 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 Yesu Kristo, Yesu Kristo wabambwe ukazuka, wowe wapfuye ukazuka, ukazuka n'icyubahiro, ukazuka unesheje urupfu. Ngwino duhe kunesha muri kino gihe, ngwino duhe kunesha muri uyu mwaka, ngwino duhe kunesha, ngwino duhe kunesha bigaragare kuri Imana, ngwino duhe kunesha, ngwino duhe kunesha, ngwino uduhe kunesha. Oh haleluya, imishinga yapfuye izuke mu izina rya Yesu Kristo, ibyari byarasinzire reka bibyuke mu izina rya Yesu, imishinga yapfuye, imishinga yakakaye, imishinga irwaye pararize mu izina rya Yesu Kristo, yongere ibyuke, turakura pararize mu buzima bwawe. Oh haleluya, haleluya. Data mwiza, Mana ikomeye, turagushima, turaguhimbaza kugira neza mwami, turagushimira ibyiza udukorera mwami, turagushimira kuri Imana ishobora byose. Muri aka kanya turashimira ijambo ryawe, turashimira umwanya mwiza tumaranye nawe Data. Buri muntu wese ugendane nawe Mana, buri muntu wese umuherekeze Papa, buri muntu wese ubane nawe mwami. Turasenga mwami ngo uduhe guhemburwa muri twebwe, uhembure imitima yacu, uhembure unyuka, uhembure ubugingo, uhembure imibiri yacu mwami, indwara zikire kugira ngo umwuka abanahakorera, imibiri yacu ibe mizima, imbaraga zawe zibituwemo Data. Utugarurira ubwenge mwami uko wabuduhaye, utugarurira ibitekerezo uko wabiduhaye, tubashe kugira gutekereza kwiza mwami, utugirire neza mwami, tugarurire, 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 tugarurire mwami, tugarurire ibihe byacu, tugarurire amagara yacu, tugarurire ibitekerezo byacu, tugarurire imbaraga zacu mwami, imigisha yari tugeze kure mwami uyigire yugize hafi, ibyo waduteganyirije byose tubibone muri uyu mwaka, ibyo twabuze mwami ubidushumbushe mwami, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Oh haleluya mwami, turagushimira Data mwiza, turagushimira mwami, uhabwa icyubahiro, tuguhaye icyubahiro n'ishimwe, tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa, uri Alfa na Omega, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. We give you all the glory, we worship you, our Lord, you are worthy to be praised. Tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Tuguhaye icyubahiro, Yesu, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Haleluya. Uwiteka umwami Imana abaha umugisha. Haleluya. Uwiteka umwami Imana abaha umugisha. Amena.
Amena. Nawe ukubere kabiri, ukubere kabiri, ukubere kabiri.
Amena, amena. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha mwinshi.
Amena.
Amena.
Uwiteka umwami Imana abafashe abantu mwabaye hano mukaba muri Washington DC oruta muri gahunda ya prayer seminar.
Amen.
kuri gahunda y'Uwiteka Imana iri kuduha mu kwezi kwa cumi. Uwiteka abashoboze ntimuzahabure. Imana ibagirire neza na hejo. Bye bye.
Amen. Hallelujah. Man
Bye bye.